Nashangilia sifa zako ya Yawe, 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 wewe ni Mungu. Yawe, Yawe, Bwana wangu, msaada wangu ni wewe.
Ulimwengu shida matatizo ni mengi, chemichemi linalo nitia moyo ni wewe. Naja kwako, chemichemi la uzima Yawe. Yawe, Yawe, wewe ni Mungu. Uzima wangu, amani yangu. Yawe,
Yawe, wewe ni Mungu. Duniani humu kila mtu na tegemeo lake, ila kwangu wewe ndiwe tegemeo, chemi chemi linalonitia nguvu ya Yawe, 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 wewe ni Mungu. Yawe,
Yawe,
Yawe, Bwana wangu, wewe ni Mungu wangu.
Nina kuabudu
kama wewe.